amantombazana. Cela ume apho ndikukhaphe. Unabani uhamba nobani? Nobani zange ndayibona intombi entle kangaka. Awumehlo am intoni le ndiyibonayo? Mehlo am mamela sisi wam entombi ntombazana, cela ume apho ndikukhaphe. Unabani uhamba nobani? Nobani zange ndayibona intombi entle kangaka. Wena obuhle andikholelwa, kutheni uhamba wedwa noba nje liphupha lam? Yitsho nje into enye ndizoyenza, ndakuye kukuphefumla ubuyafuna. Yitsho nje. Ilizwe limyoli iba phansi, zithwe zihle kangaka, khawubuke pha limanzi antonga, hey, elukazi.